Alondola ebyobulamu mu disitulikiti ya Busia Moses Okrutu ategeeza nti n'ensonga y'abantu okumansa mansa kasasiro kikyali kizibu ky'amaanyi mu kitundu kyabwe.
This has been as coincided in line together with the Sanitation Week days, where all community members, all institutions, and all the stakeholders come together to clean the environment to ensure that waste management is promoted to promote hygiene and sanitation.
Okulutu agasseko nti bataddewo ssabbiiti y'obuyonjo egenda okwetabangamu abatuuze okusako n'abakulembeze n'ekigendererwa eky'okutumbula obuyonjo mu kitundu kyabwe.
All public members or community members are supposed to participate. They are supposed to play an active role in cleaning their respective environments to ensure that waste management is a joint responsibility from the producer, the transporter, and the disposer.
Naddala omwaka ogwo oguwedde twasobodde okuwandika Principal Health Inspector asobole okukiyambako mu bukugu obw'okukuuma kasasiro.
Abamu ku batuuze abeetabye mu bulungi bwa nsonda bategeezezza nti n'endwadde zibadde zibasibyeko akanyaga mu kitundu kyabwe olw'obukyafu obubadde bususe.
Ekitundu kyabwe ekyebusya obubeda kirina engeri y'obukyafu obujjamu ng'ate abantu bennyini babwereetera abayana kasasiro bamutereka ngalina enkuba n'etonya nganne ne baliwa kasasiro mu bitaawe. Tusaanye nti okuyonja ekibuga wanu kubanga mwe tukolera mwe tufuna ekyokulya mwe tufuna ekyokulya. We don't have to be honest. We don't have to be honest.